kati ogendo kunenya sitani na inga weyali akukema ya kusanga wa nanta buliri wabu twali yonka mama nerate kosa abadde bwa kirisi oyinzo kumpa nsonga kyomusajja kweyafudde okukuweresa n'abaana olyoka okubesa mu kitya weekitoletole mu buwonya ttuntuzi bw'abakazi bajja lwaki olowoolezanga ku fronta page si buli lubuubi lwa buugi nti ebeera mpolwe omusajja yambuuzise kula ekibuuzo musajja yambuuzise kula ekibuuzo mwanyina zibe wawula bakubanja omusajja n'atuuka okubuusabuusa baana kale watinkuula ebintu n'okataga bwe bubiina mwewajjanga weetaba obwo obwo twakere ennyingira kirubu bwe ng'eyali nantebe wabufunamu ki omala ozisa ekibanja ky'omusajja ye bannange njagala okubuusa ani yasundanga gwe mwaddanga musamitte olulala wadda na lubeere ng'ejjudde obugulo bwa uganda walagi kati wali okutwala luddawe lwaki tewagundeetera nengutereka ate kati olunno mmwe museka muki simanya olwomulowo genda babalimba nze nduyita lwogoluku bwabasunzi ng'ojja weetanga ennyongeza y'eddoboozi ekwatwako buli aseesa yayagadde eriyo n'abanyumya buli kyaba yasanze kirowoozeeko bwe twaliyo nka maama ebiwu byayagala tebibaana ddoboozi bifuutukera mu ngeri ebeesikiriza fenna we tusiima twefuula bayiya kanyaka nasikiriza kwensaba omukwano kati gwe bw'onooba okwatwa kukutu oti mwannyina z'ogenda okufuuka yahe byebyo mukoddaani mugula byabagamba teryasagitibwa mu sekendi handi nti naawe olaba bwe banywedde n'ennamutu basanyimu ennaku z'olubeererako twala ebyokulabirako ebyengeri bwetyo fenna tulaba ebizibu obwo bwannabigi bubeera kwatabaala obufumbo sinkambi ya mulabewo ebyo byewekyanga twabirabako dda embeera nange gye ndimweka nguwadda ne mukwera kuza omuntu amanyi kyali wayigaana ebyawungo kale oswaza nnyo nnyo ngamba obuyisayisa obujjawobwo wesaakulaba ku lujja lwa kitaffe onanga omukazi omwera kuzaabeera mubinyo akiryosuza emisota mu nsonda z'enjweka nkwate be bambulula obukunyengeryeyo kuba akafaananyi kiri kuweeweeka bannanga abantu abo basooka byabwe abantu bano basooka byabwe gwatatadde ng'awenyera onoomanya kiki ng'ajja kuwagikira mu baana atyaga kinjijinji nyini ayonsa ebyekibulira byobyomuuza akanukange kafaananeeno baakuteza olubobbo ne kakumalayo ng'ajja yaluza omwana mu musaayi mwatavanga bwatyo n'akulira mu bwebolerezi mu kkubo ly'amazima temusibwa musanvu gye gyegibwatuka amawanga ne gasamala ebyo ng'omwana yatemye kitaawe ono yakutte nnyina oli yazadde mu mwannyina teri kyafujjo nga musaayi mu bulenzereze nzaalinga ennyo abaana b'endaku abeera mwana wa kibi omwebolereze bamulinza lw'olifa okuzaawula ekika kale ekyo kakitegeera omumpembe kyava abiisa ati awangu mwannyinaze ate abo abaana tubamanyiggwe okyabiyita ebintu eby'olusaako abajjwa abatusaza ne mu bibanja era buli afaziikwa mu kikye akange kako kaya tinyano rujujo wangu ngenda kulimawa na yekwe kunse nawe jona beka notama so mnyoga mbono veru cha ukutuare vintu ngeri joro oza kwe ngene segunyu za muliro muna kufuna ufumbo mama chikeze kukutevo mulimu kukuzito wele rocha gulimitambo kukwaone kafuka karimu nukumule yegu ya mwetwari yonka mama alimuanga soyo tewali jukira baba nono vya nabiyuma temali kugayo ugaro neze ngoye mono vya nanite zigete zikufuku uwero neye kuwa magezo kuno vya omsaja teafuwa mindi ya chikambugo ya kutake chitiyo na kuwa chitiko kugenda kutikarole ya mchanga inga kunseno jora veka nudamaso kuga mbono verochia okutuare vintu ngeri joro za kwe kene sekunju za mliro patio gendo kunenya sitani na inga we alia kukema ya kusanga wa kunseno jora veka nudamaso Tuhare vintre geri joro za kwe Nene sekunju za mliro Kati ogendo kune nyasitani na inga We alia kukema ya kusanga